You're listening to the African music mix on the Voice of America.
The music continues on VOA's Africa Music Mix.
To the south and the east to the west. The African Music Mix plays only the best.
za prison why you didn't know that Coco za prison why you didn't know that Sigiri bi chen ki waka wagera ba ye Gripa vere ne gore ma bi adin We are zone ha kero yere Oh gore ki sigiri bi chen azibon gore ki sigiri bi chen azibon yeah Sigiri bi chen gore azibon Sigiri bi chen dagbe azibore
Kama we huna kitu panga mstari Zigzag tu bado tuwa kipa kitu kashika makofoni nyosheni mikono juu. Hey George, tunajaribu kuzima na dada wachawi, goma la kitu tuna party, chagua bega goma nzito, sikutoke pwani kitu pwani, hili goma la kitu sina kitoto, na usi mwanzo na bado mchezo kamili baada sekunde, chonde chonde mwanangu chonde, ziga mwana kondo skonde, na HSP mwana ngalunde, nifanyo baa mbaka subui, nikitoka hapo tungi tungi, chicha bwag, siji chambui. Hili goma la kitu, wapitozi kwa lazako za msimu kuja kwa do susubutu. Sisi nsingi maneno yet, na kufanya vitu vya jabu kama hivi, yowa kawaida yetu. Japo tushapigwa na kibango vya njaa, matatizo na dhiki, lakini kwa salama la moja kama hii, kama tufilisiki. Kitu gani tusipali, wakati masala tupo kwenye mstari, agiza vyepe, nyama choma, bia na pombe kali, mwiri ojoin kwa matofali. Goma la kitu, tunabali, nisi la kumi ndani kumija tunaingia lodi, hiki ni kizazi cha ule kutoka CMK, kwa mana nyangina tunapiga, gongo, hoji, nifunge mikono. Miguno ndegese, oh nigadi pekodi. Apo awali mulondo na chekesha, wakati ojuri kwa tukikesha. Kubuni style, kwandiga mashaini njani kama machizi. Wakati sina mafanikio ni kukomaa kicho na bidi. Ona sasa, tunafanya mambo kama Amit na LOP, au DJ Nero na CD. Tunatesti kwa laze, tumunye viva di nyongi. Ejo, tumekasha kama che chanali, come enjoy to the party. Ulite CMK, kichangani, tekuli mambu natali. Masala hoto mekubali, kama si tunakipaji songe kewa. Na tunakamua misi na kibogolo, badatati za kutafuna. Kipofu kona njia, aminia. Kama cha mchupa olanduke, hili siku tukombali na machuako nasi tukumbuke. Kama kuna SP na KP, zigzag clue. Humni mdoka lakini akili za kitu. Napanda kwa masada liwa wili, akialibike kitu. Sindu wazio wa kitu, tukizikamata tunalikita kitikilea. Huku masela akiagiza, laga supu, nyama choma kuku. Mabitozi wate mkuku, ina staili pongezi. Kwa kazi ngumu tunafanya kuji ends. Sindu wa chumia juwani, tunatagemea kulia givulini. No kwa leoto ni maneli ya sugu, sasa tunatoa bule, dozi za kunini. Najua wenye loza kwa abe mnaona tali. Mkiona masada di tunapali, lakini mamivu akizidi. Pata ushauri wa daktari.
Goma la kitu tunapali. Kama we una kitu panga mstari. Zigzag tu bado twakipa kitu. Atutorudi nyuma twatatisha wajibu. Goma la kitu tunapali. Kama we una kitu panga mstari. Zigzag tu bado twakipa kitu. Twashika makofoni nyosheni mikono juu.
Yo, mambo ya pouku, uwanda upo uku, uku loda tu. SP na KP kwa Amit, tumedivinjali, apagiriwi mtuku. Amit anachotari kazi, MC kama unaweza njotu pali. Mambo bulundani, akina mbonde yenu macho tuku. Huku atutaki ushaidi uku, uku wawili tu. SP na KP, tukikutana kialibiki kitu. Kama mati na zembwela, apa kicheko tu, kama kawaida. Ndo mana utake, lazima ukubali. Wajinga wajinga tunawapindisha. Wanaokubali wanazidi kunyoka. Goma la kiutu zima. Mambo ya makula malumbu. Mipocho pocho tunajipakulia. Zigzag tunacheka tu sasa. Baada ya kazi ngumu tunajipongeza. Waita lete tatu tatu kama tulivyo. Goma la kiutu zima. Kiti kirefu mambo ya kuninginiza mkuu. Zinatoka tu kluklu kama jugu. Tunajua musio tupenda, mutanuna sana. Wanafiki, mutasema sana. Kwani macho ya chula, haya mzui tembo kunywa maji. Tulipotokea, muliona tunacheza. Sasa neema, tunatesa, tunapeta. Moja moto, moja baridi, tunatwanga tumpaka subuhi. Ukileta jeuli, ukichonga, aturushi kumi. Unapigwa na flu, moja, unatulia. Au sio masela, ndo tunavyotumia. Kama una kitu, usiwe mzito kuomba. Ili tuende sawa panga mstari. Sio sili, mambo hasarani. Aina kumwoga badilani. Moja moto, moja baridi, tunafinya tumpaka subuhi. Kwa wasa, ziki atuijui, ziki nini kwani. Kama ziki mdudu, kwa nini asuliwe. Kama ziki mtu, kwa nini asikamatwe. Yani mambo safi, kama unabisha, njoo maskani. Uliza Salebu Lubu au Michael Pesa. Ote wanajua, kama zigzag tunatesa na tunapatikana. Zigzag crew masadari at yahoo.com. Kama kawaida.
Goma la kitu tunapali. Kama we una kitu panga mstari. Zigzag crew bado twakipa kitu. Atutorudi nyuma twatatisha wajibu. Goma la kitu tunapali. Kama we una kitu panga mstari. Zigzag crew bado twakipa kitu. Twashika makofoni nyosheni mikono juu.
We'll be right back.
bringing you near what you long to hear. The Africa Music Mix on The Voice of America.
Para un lado. Proof positive that the best things in life are free. Just tune your dial to the African Music Mix on the Voice of America.
Let your fingers do the working and your emails does the talking. Send us an email from wherever you are to just where we are in our studios in Washington, D.C. Email us at africanmusicmix@voanews.com. africanmusicmix is one word at voanews.com. We can't wait to hear from you at the African Music Mix on the Voice of America.
True life now get to pass to heavens.
Yes, yes.
Simply because the true life now get to pass, get it to hell is what many traveling to eat. Beast, refrain, reformation, it train son of living in man. God made the money kind, money made the money, money made the money man. Cash money you win, you bring a beast to beach. Bad money, bullshit, money never purchase. Like guys never love money. Hey, yeah, as life goes on, the word whom to trust. Yeah, friend, can it be your enemy? The devil pretend to be a
dear friend, why you watch out, love or trust in her. If you lose the love, lose the good thing. Heart to heart, embrace her better. Me catch my mix, music in melody. Rap, rap inside of me. I kick in my pose for her. I space some spark star. Travel in the space, no boundary, nigga. My game makes people happy. To heal your soul, smile. Smile, yo, thanks myself. From bottom of my heart, show you better understand. Be proud, be proud of who you are in the eyes of the world. Try love, then life goes on.
Many, many, take it, my love.
Only speak to me, I talk to them, the meaning of love.
Many, many, come on,
everybody, be proud. Be proud of who you are. Doesn't matter who you are. Destination in heavy heavens. From running to heaven. True life in all get you to pass. Exodus, let's join together. Forever, time to be free. Freedom for all. We citizens of heavenly world. Let's change the subject. Who can catch the wind? White or nigga? The answer, my friend, is only in the wind. Things never be the same. Take that position. Your image of God, by God, send it for real. Read about it. Yeah, I'm the master of the truth. Come on, man, I'm nigga for life. Proud of whom I am. We lavish, yes, we do. Proud of whom we are. Ina jifunia kuwa mimi ni nani. Na wewe jifunia kuwa wewe ni nani. Come on, man, I'm being proud. Proud of whom I am. Show you better understand. Be proud. Be proud of who you are in the eyes of the world.
Many, many, take it, my love.
Always speak to me, I talk to them, the meaning of love.
Many, many, take it, my love. Speak
to me, I talk to them, the meaning of love.
Many, many, take it.
The African Music Mix, where the magic never ends, on the Voice of America.
Yeah! Travel from Cape Town to Cairo, Dakar to Djibouti, and all points in between on the African Music Mix on The Voice of America.
Ashaka kada Ila da de bashi Dunniga ashaka kada Dorashada ashaka kada
kiga badi na hai darin kiga doctor tail balado de yeah ano to tayate tagalai ga badi na hai darin kiga doctor tail balado de yeah shada ashaka kadra hinaba de bashi tumega ashaka kadra diga shada ashaka kadra
sweeter than honey and less than half the calories the African music mix,
African music mix.
On the Voice of America
What does Africa sound like? Find out on the African Music Mix on The Voice of America.
Thank you.